Explosive from Zambian Music Side.com.
My name is
Banona Chongo.
You already know what my name is. Mbeshana Queen Mantena
Shade DJ Mzenga.
Get him.
Nina patuwa se rapa kufloa na sivila pa pepi woka. Wafuno nipa ya akati ya telele yoshoka. Banona chongo ngabalimo yes, imalula ukapulumuka usaenda yeah, na meno yoshota.
Nati kukuskama bafula pa basakala. Kwa rifia my brothers bafula pa basakala. Ndimfu munga batichala. R.I.P. neni fomo gona njala. Batifenshi yeah, uka wale yeah, yeah.
Balipe class like a school gate man. Nina malayas full chase ya AC Milan. Sivanga tena ine ava maloko player. This more boy ni zina tili kichani
yeah. Natiligi ya pusana ngata wate ya poseka. Biti wa pusama mbala na vafana vakuseka. Nde ya viral vanenga batu sembe na madega. Mwatilati chali fine teti njimbe na mzeng
yeah. Nchenge mushe before napanga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jile mfumu kumayati na mukombo dressed in all white yeah, mwone kafulu koto.
Natika meha meya nota mafayabo. Valibanga 12 I see mbomfya maparabo. Super Saiyan Valley, what you think a spirit is fire for? Ni fruity kana mango pa beef, ngati si dad coke.
Pano ni pasambia pepa na zula mastering. Maloko wa watts, mafomo wini safari. Bali bestati ya vaku no mashuga mami. Umve la chati shani kwa ya titi sani.
Hehe, ngabambo na nafika recite. Pala babaika we light up. Peta fika hapa wa Jamaica. Hi, but not fidianga wa malaika. Going live, not ija, ya mawa light.
Ifemi rap, iti tesa, not iti green. Seven za pakati pa usiku ngaka
zizi. Up in the middle of the night na mulala titamanga veulo da TV chita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kumaketo. Speaking fire versus fulu ni bashima pepo. Kora parapa sike ni ninga beche poliva. Dispo ana siri zila karia aisha.
Nati smooth with the flow nga taparisha. Stige nine mushtike poteti nene kushtishe so. Ipala mike maiki fretushpile po. I speak to slay echo teti mupushkile bro.
My likes ya paneti ya sasiku na maposa. Your drugs ain't going anywhere ni oponcha.
Legacy ni kumbo siya koni yao coacha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kalevane in the bill, panona chongo.
Kamfana na sparking abaturi ilali za chombo.
The way I raise dust, semu na bamu kongo.
Come together party ya sikolo na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
If you force to kumula manje wa challenge vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngamilo mozaba yeah, mela yeah, yeah.
Sisa kuseba ya ndiweche kapususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mausu. Ya ufufufuzu jiwe suzu ni nachofa kumfuni za kugera kochuzu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Kataba pangile koplani watane ya coding.
Pano na chongo.
My name is Mac.
Pana kandalama.
Smeki
DJ Mzengaman
Omujiombuli
MM Beats Generation Music.